Zambia.
Ciao Jesus kuno na kafiti. Ah.
Simba.
Tikachana wandini wanchulira. Tikachana wandini wambombera. Tikachana wandini wanchulira. Tikachana wandini mbombela iwe. Mami niwe bona sala.
Niwe
ah.
Africa Simba.
Make me do this. Our praise music records. Zambia.